Isithombe seshumi nanye. UJosefa uyaziveza kubafowabo. Abafowabo kaJosefa babesaba ukuphindela eGibhithe, kodwa masishane babefuna okunye ukudla. Ngakho bathatha umfowabo omncane uBenjamin baphindela kuJosefa. Kodwa uJosefa akabatshelanga ukuthi ungubani. Wabadayisela ukudla, kodwa wayesetshela omunye wezinceku zakhe ukuba aphindisele imali ezikhwameni zabo, bese efaka inkomishi yakhe yesiliva esakeni likamfowabo omncane uBenjamin. Ngakho wathumela omunye wezinceku zakhe ukuba abambe bese ebabophela ukweba. Abafowabo baguqa ngamadolo bezicelela uxolo kuJosefa. Kodwa lokho uJosefa akushanga ndiva. UJosefa wakhala ngalokho wayengasakwazi ukuzifihla, wabatshela abafowabo wathi, "Ngingumfowenu uJosefa, lona enamthengisa eGibhithe." Waphakamisa uBenjamin wamanga wase ebanga bonke abafowabo. UJosefa wabanika izipho ezinhle abafowabo kanye nezikayise. Wabatshela ukuba babuye beze nemindeni yabo eGibhithe. Baphindela ekhaya bafika bamtshela uyise, "UJosefa uyaphila, ungumbusi waseGibhithe."